Abeno, abeno. Muriyo. Mwafumbye n'inyama ngamba banja. Kunyama kambala genti mbabanja. Ngenda kugirya. Manja. Iyo, kende.
Kuba ababbi berimbisi mu babooda bakwata batalina musanga ate babasiba amayisa.
Kasale kumanda baneyajogenda olusibisala n'abaliyo balimazika.
Ebyo bwe babinnemesa konze kuno ogwa takisi batambula batudde bo bakolera mu masanyu. Emisolo gya takisi gyokkanze gye gyannemesa nga zesoloozebwa zisinga zeekola olunaku. Osasuliza paaka site kanso zeeyagala buli site gy'obaako lisiiti gy'osasula kyokka nga ne mukama wo aba alinze ensimbi kondakita ne dureva limusigala mbulumi.
Hasani kumanda baneyajogenda olusibisala n'abaliyo balimazika.
Wano mu Kampala omwavu takyayina kyayogera ne bw'oba n'akayumba bakusenda n'ogenda omugagga gula n'ogaana tabulwa waakuyita bakuleetera empapula bw'otali ku maapu ya kibuga.
Hasani kumanda baneyajogenda olusibisala n'abaliyo balimazika.
Seyalinga yeekolera ekibuga baakinnemesa ne balekamu abalalu ssaako bakateeyamba bakubye abatemeeya abalalu bali ku mbalaza kyesimanyi n'abalalu bawe emisolo.
Hasani kumanda baneyajogenda olusibisala n'abaliyo balimazika.
Mushale waffe wakane n'erimira ettaka baalibba kuliko faamu z'abanene tunaddukira waffe gye tunaalima akamere nga ne mulwere wagazi bakyayina beebeera mula.
Hasani kumanda baneyajogenda olusibisala n'abaliyo balimazika.
Nandigenze n'ennyimbala y'ebidongo byatabuse temukyali nsimbi osanyusa bantu n'ogenda okutimba baana batusasuza ensimbi ebipande okubitimba era osasula omusolo drive osasula mutuwa oganira ekibuga kyokka nga n'ennyini kifeera ayagala nsimbi. Mwani tusabye ensimbi ne mutuwa obudde obumala essaawa ze mutuwa zitulemesa okukola abantu bajja ssaawa nnya bamala kukola omukaaga n'oggalawo olw'obulungi bw'ekibuga security egye nsasula ebeera ennyambi eki lwaki siva mu bino ebintu by'ekisiru.
Kasale kumanda baneyajogenda olusibisala n'abaliyo balimazika.
Wano kampuni z'omwenge zibasasula emisolo kyokka mutigomya abagunywa muziremesa okukola ne gwe gwayikidde mu mukwata n'empina agabana mukoze ky'amaanyi okutulemesa otubisi. Kawunye musi kigana ye wano yandise ne mukola yona akalalanga kapima amachupa naye owechupa emumu musiba n'owaana lwaki temuwera kampuni osinga okutigomya abantu.
Kasale kumanda baneyajogenda olusibisala n'abaliyo balimazika.
Amalwaliro ga gavumenti mugajja lw'abanaku omukyala yanfaako ku lw'ensonga y'ensimbi musawo yamuleka awo maama n'afa n'olubuto n'adda bwalumiddwa ensanafu kubaamuwa ekikumi.
Kasale kumanda baneyajogenda olusibisala n'abaliyo balimazika.
Ebintu mwe twandikye ensimbi okugenda tweyagale byonna baabitundu mwavu takyayina waafunira wano nansono fyeta eyo yatundiddwa mpaka yadi nawo omugobyewo abantu owina omutukuba oba nawo mwatunzeewo oba omunaku
anaalyawo. Kasale kumanda baneyajogenda olusibisala n'abaliyo balimazika. mazika
Nani genze nyenjugela ni tata na njini kwanga Na hiyo kuchuka jalio inakuandika baluwa E baluwa jitu wale ita mwaboboro Matiba situ sayo bagamba ya maso tachabidaba
Asale kuma ndaba na ya joge ndolu sinisala Na bali hiyo bali mazika
Echisingo kunta mia Uganda njidukemu Yobu livye kola tusigala mburumi Wanore tuwaro nchinga lole kisimu kwanga Kenya aliero nchinga gari ya muka Letuwaro nchingo budomo lobo fikiri levi muri Luanda aliero nchinga nyonyi jekuse Luache vya Uganda vye visemba munde keze nengenda Wane bibiro lya masanyalaze lili mkwanga Nietu koze sasola na generator Wansonga ya masanyalaze obutatumala Kayamba bebwe rubari namba beneiba Amafuta twatandika gasima mkwanga Neyo gasenge jate kagenda Tanzania Chokoka kumia hotu gajia komusoro Gwe munase rosigalo limazika
Asale kuma naba neyo joke dolu sisara
Nani genze wabisa ya manyembera jembitamu Yazimba kalina security ya letampia Katina atuka atia wakuru yeo jadula Nakuba pia bali wote kuli antegira
Hasani kuma nama neyajo gendo lusilisara Nama liyo bali mazika
Omulala seka umaru na yajo nabanaku Obangende uo sanga ya nanyama
Hasani kuma nama neyajo gendo lusilisara Nama liyo bali mazika
Omugaka chumiro na kulira bagaka kwa garana Yandi nyambi na yo kutuka javira Nemwa sarunda mama ziba nkambwe nyo Kambileke sirina gayomba na mwazi
Hasani kuma ndaba neyo joke nolu sisala Nabali yu walimazika
Omulala mama fina na yaju nabanaku Neye kubia mutuka kukuba musoketia
Hasani kuma ndaba neyo joke nolu sisala Nabali yu walimazika
Evi kambo njokete vinji nyolu obulumi Mleke nimbi kumia tibi kubia masasi Olaba waseka we satani na vya yogira Na yato ulunza lasa nye vyeji siku anda kanjite Amanyi gambete Kale sichari na suwi Evi akampara vya nkesi